usikasiri kempenzi, hata ukijam bado wapendeza my love. Oh yeah, oh, oh yeah, oh. Najua wani miss baby, hata ukilenga text na kunitesa my love. Oh yeah, oh, oh yeah. Ningeweza kujenga time machine penzi, though I need to be your disciple. Cheesy, umenifanya cheesy. CG